kusudi, nipo kwa kusudi, hivi nilivyo kwa kusudi, nipo kwa kusudi, hata ninayopitia ni kusudi, yapo kwa kusudi, majaribu ya soisha, oh, yote yapo kwa kusudi, iwe uzuni ama faraja, oh, iwe kilio ama furaha, oh, iwe kupata au kupoteza, ah, imepitia ili kutimiza kusudi lake. Na mimi ni ushuhuda, mimi ni ushuhuda,
oh, mimi ni ushuhuda,
oh, mimi ni ushuhuda,
mimi ni ushuhuda,
ay 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 ay. Nasimama tena, amenipa nguvu, nimeinuka tena, amenipa kutabasamu, ninacheka tena, amenipa amani, ni furaha zaidi. Mimi ni ushuhuda, nikutie moyo, mimi ni ushuhuda, sikate tamaa, sitoyumishwa na jambo lolote, tena sitobabaika na kitu chochote, iwe uzuni ama faraja, oh, iwe kilio ama furaha, oh, iwe kupata au kupoteza, ah, imepitia ili kutimiza kusudi lake. Na mimi ni ushuhuda, mimi ni ushuhuda,
oh, mimi ni ushuhuda,
oh, mimi ni ushuhuda,
mimi ni ushuhuda,
ay 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 ay,
oh, mimi ni ushuhuda,
si tena wa zamani, ay ay ay,
mimi ni ushuhuda,
amesanitoa kule baba,
oh,